warbaahinta warsan ee salaame imaan dhammaan bulshada reer Koonfur Galbeed iyo warsan dhammaan salaame xaaladda guud waa jidheedan faylata degmada amnigay nabadgelyadeedan faylay inaga baahada ama dhibaato badan oo ardayda ilaa 4 roob oo waajib oo roobanka qubanaya jarta oo bulshadii waajib ilaa 4-5 kilometer oo degmada la kugu kumaay oo kubaraka inaa degmada kasoo
waa yahay marka may tilaabay qaadeen maadaama dadkaas bugtaale ahsan diiraay
kolleega ilaan badan ayaa iyo dowladda Koonfur Galbeed iyo ardayda yageysina inshaagni kolleega dhibaato badan geekana wifta badan oo WFP iyo UNICEF iyo ECHO nasijaran ayaa meel buuxaan boobaleen iyo meel raayisha dhibaatooyinka iyo meel ku taaliyaan hatusi
way hay wafdigaada sheegdi inta geekka haboo badan degmada waajid ee gobolka Bokor may ku wada hadleen may seesan erey
kolay barnaamij oo arday WFP oo diyaar fashion iyo wala kishan iyo beneficiaries ee wala siyaay inaan ka falanayn oo barakaaga shilays oo wajidaha ka dhahi oo hoolo ay ku dhamaadeen 1000 isiyo goos ee retainees oo kun 4 bool ee kontan ee oo xukunayay rootooyinka oo ardayda dadab iyo doolo ilaa inta xukunayay 4 bool oo degmada horan ka sugnaytay kontan aan iska la jaran ma ka falanayre walaa waxa la shaayeen ka falanaynaan sheegni oo tuulanka iyo baadiidii wala yar dambeeyna oo inay dhabaatay fudhiyo oo biim la eelalkii warriga ku gureen inta barbaraanka badan aragay bulshada oo qaabshay ee dhabaatada ka nool aragay oo in tusni shaala kale wala koo doona aragay ilmaan badan aan sheegney
mas'uuliyiintan hay'ado geeka siin kooyeen ma waligiiba jireen gargaar oo maalin walba la diibo misal la siiyo dadka ee ku nool degmada waajib
WFP iyo oo World Session iyo injo local oo ardayros ku qalabayaan oo arday 3000 goose iyo nasiibna basis oo kaarka oo kaar galay kan ka tooras WFP oo basis iyo nasiib oo company session ku qaadayaan oo siyaasi 3000 goose intaas ayay ardaygee booshid iyo ay baaxad madax magaalada ku jirtay ay sheegan iyo tusaale iyo may boowalay lan gobolayo nan socdaan holojo
way hay marka waajid markas wali la sheegay in dhibaatada dhanka baaxada ay ka dhigaan gobolka Bokor markii la ka hadlo may sheeni dhibaatada waajid dad yahaysan
way sheeni meel raayshee gobolada oo iyo meel raayshee sida bay ama gobol qudur ama gobolka bay ama geeda ama dhinan oo ardayda sabdhowr ee geed oo 4-9 lagniga magaalada Dambeyt magaalada gobolahan oo oo wadaa aan furno may baanimankii nabadiid ka hayboodoomi gaarigta iyo boolisagaalan gaarig booliseetan gaarig oo hadda marahayn oo intii wejid gobol la gubahay dhibaato badan ayaa soo bixayaan taas dartii way go'doomadaas oo ardaydii sababi oo dhibaatadan iyo hadan abaaro oo zaidan may baan dheeradi oo umbuta ka dheedi
waajid wali kumid taa degmooyinka go'doonsan oo shabaab iyo go'doomiyeen idinka isiin wali etiina maamulkii degmada maysiin ku qorsheysan arimoogaas maadaama dadkiina baahaha ay too ogodoonka ka jirtan welina tilaabo qaadu waysan tiin
taas kulli meel raayisha degmada shalid iyo tilaabo oo yahay kaasan leh magaalo korta laakiin isku weedaar oo 4-5 km ilaa 7 km ilaa iyo ardayd ciidamada baahidiisa meel tiiri korta oo ardayd iyo kormeer koran iyo arday iska aadan ku soo bil koran jiran laakiin meel raayisha dhiniga oo dawladda iyo dhiniga oo maarne iskaashiga iyo qaabkaas ee dawladda ku warsugaan ma ku qorsan in arista kulay may buu ahaardee ma ku qorsado taasna may buu dhiniga dawladda iyo dagaalka dawladda ku sugaan
dagaalka dawladda ka sukow ma jiraan maaha howlgallo oo ciidankiina maamulka qaadahayaan oo meelo qaar iyo ka seedayaan
jar ciidamada joogtiin shaqeeyaan ilaa iyo 7-5 kilometer ee baawurta oo dhamankii nabadiid tahay oo wareejiyeen magaalada ku wareejiyeen iyo meel raasho wadooyinka surintaha naga hayaan baawsi magaalada sanaayan wadooyinkii oo hadhawaay u dheereen ilaa wajiga 9 kilometer berdaali ku wareejiyeen kor berdaali gaadeen meel kale ha gaadeen mulay elboom ay ugalaynaa dhiniga oo yurtigaha ugalaayan hangalan kulinjirada gaateen oo dheereen meel raasho waa digaalo badan iyo dhibaato badan ayaa fudhi oo unuqan harbiyaan wadooyinkii oo baawti leeski eran ku dareen bulshid marka ciidamadana meel sheeran suuqta oo wali ku baad meel raasho dagaag ee gaari damar ee wali magaalada galaw ciidamada ayaa daaf ahay
marka markasta oo la guuray ee dawladda federaalka tilaabo ku sugahay oo dadkiina baahan dhamaadahayaan oo waajid sanadkan sidankii walnaanka bana baabuur ha galaw iyo baabuur ku bahowna injerna marka maysiin la haboon markasta dawladda tilaabo ku sugahayna inay surnaatan ee
kulli meel raaj itkasta meel raaj dawladda qodan dawladda ku jarto abbas ku tabar yaraato dhagaaga yaraaday laakiin may baahan nidaamada dawladda muqdheeran dawladda ayaa il amaamirke dhinkasta hadii ay howlgalada sida ajnabi ciidamada ajnabi ama Soomaali hadii iskir maano dhagaagii howlgalada bilaa ama Ameerika sida dhinacaas lagu sugahay inay kala ciidamada oo degmada ka sugan sida federaalka ama koonfur galbeed ama nimanka saaxiibadeen ee dhagaag badan soo baxayeen wareeg badan oo arday gaabtaas ay soo baxayeen ilaa ee degmada ka filan laakiin wadooyin furoosha ee gaawkaas dawladda ayaa may buuxday kirinta intii bay dhaw ciidamad baawraha ku wadan ciidamada tan ay ku horseedtay gaabkaas dawladda iyo arday amniga wasiirka amniga iyo gaabka shaqsiyan walbana ayaa gurmadeeyay deeri laakiin ma ka filan waloo maamul degma wal ku wada kormay aan sheegay korna buraarijin aan soo beefan gurmada badan oo ardayda dawladda ilagii abaarta oo sanadka hadda bilowday ta dhaafni brila maadina biliko dilna bilisidahad oo gudiga abaaraha sida koonfur galbeed ama federaal walageysi ay jar iyada oo sida oo ardayda gurmad badan xalay bulshada laakiin ma ka filan guri wali hor la ku tabay ma ka filan haddana way leenahay inuu ka ilaam badan oo ardayda bulshada wala halbeer leenahay sheegan
maamulka koonfur galbeed iyo jarana wal gargaar ah siin ku deeri xilligan oo hata la surinyay
maya wala hata la surinyay ma jiraan laakiin sheegni dhibaatada wadanka taan aan sheegni
degmada waajid maadaama marxaladaas roogda ee hay'ada yarna dadku wala sii hay bal hata noolala dadka bini aadamka iyo baahaha oo bukoyta uduri jara kor ma inaan ku sheego korta dhinigaas
iyo nafaqadarro iyo ardayda innaga oo dhilaanka caafimaadka oo dhinin dhilaanka dhibaato badan ayaa ku jira oo kale udurradii oo kaloorii horena dhaafi wal hata kale daahiri kale ma jira laakiin maybo ay umuntu nafaqadarronta gaajada ku badatay nafaqadarro oo eedan dhibaato kale jirta oo ardayda markii oo beneficiaries oo sida walaalkeyow iriidan indulgaadane oo badanaaba iriidan indulgaas oo xaw ama may baah meel ka dhiyow oo ardayda hoosaska lan qaado ama meel banaan ay oo ardaydan dadku ku qaado badanaa muuqad
anka dambeentii maamulka degmada waajid markii sing itin may baaq iyo codsi andirlaayteen koonfur galbeed iyo dawladda federaalka iyo hay'ada arintaasii qusay
degmada oo waajid meel raayse iyago afartaga lan dhatay oo may buu ahaa strategies ka taalla wayn jeegan inay umutan oo inta ka dhabaysan oo Soomaali kumade degan garan degmada waajid ay eeda dhabaysan tahay inay gargaar badan lahaan geelaha geeshi dhinaga caafimaadka dhinaga noolalla ayaan sheegan idii oo ayu bulshadeen lahaa taydi walanhaydi oo ardayda erdowl heer gobol iyo heer federaal heer state tamam